Mukawefu agendereddwa mu okutumbula ebyobulamu nga kwotadde n'obuyonjo mu bitundu byonna eby'eggwanga. Bannayuganda basabiddwa okubeera
mwenna mu Uganda n'ekyonaakoleddwa ekitundu kinaana mu bitaano kumi endwadde ze tuluwaala ziva ku bukyafu, ate obukyafu obutandika nange. Ffe ng'abatuuze bannyendo twenyigidde mu bulungi bwa nsi ono n'okuwa abaana bano obubaka bazze babulire bakadde baffe, teri kumansamansa kasasiro, kubanga obukyafu bwe basuula enkuba bwetonya bwe buggwera myala ne gizibikira ne tufuna amataba. Enneeyisa yaffe ng'abatuuze mbi eri kasasiro. Tubakubiriza okunaaba engalo nga bavudde mu kaabuyonjo, amaka gatalina kaabuyonjo gazizimbe. Ffe ng'abakubisi tusobole okuba abalamu, bw'otema omuti nga tosimbye mulala oba weekotogedde, kubanga ffenna mbudde bwemisana tuddukira mbisikirizo, n'oddukira wanga tewali muti weyokolaki owekukuma. Tukubiriza nnyo abaana bano badde babulire bakadde baffe okukuuma emiti egyo, tugende ne dasibiini kasasiro tumuteeke mu makutiya, tulinde emmotoka za kkanso. Obuvunaanyizibwa butandika nange.
Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja asinzidde wano n'atendereza enteekateeka eno, gy'agambye nti yaakuyamba nnyo mu kutumbula ebyobulamu nga kw'otadde n'obuyonjo mu kibuga Masaka, era yeebazizza bonna ababadde abasaale mu kutambuza enteekateeka eno eya bulungi bwansi. Ku lw'amasomero agali mu kigo ky'ekitovu akulira abakulu b'amasomero gano Margaret Nabanja, era nga ye mutandisi w'essomero lya Winners Junior School, alaze okutya ku ngeri obutonde bw'ensi gye busaanyiziddwawo ensangi zino, nga kino kyongedde n'okukyusa embeera y'obudde. Era wano w'asinzidde ne yeebaza amasomero gano agasobodde okuvaayo okwenyigira mu bulungi bw'ansi.
Ntuusa okwebaza kwange eri omusumba waffe Bishop Silvera Kijumba, owebale okuteerawo olunaku luno olw'obutonde bw'ensi, kuba ensi eyonoonese nnyo, naye bwe wakiraba n'olaba nga kyetaagisa tukwebaza. Era ne nneebaza nnyo ne bakama bange bakulu bannange ab'amasomero bonna, mwebale kuteekamu mutima ogwagazisa abaana baffe okutuukiriza omulimu guno, batwale eggulire eri bannaffe abasigaddeyo, eggulino lisigale nga litambula ery'okukuuma obutonde bw'ensi n'obulamu, n'abaana baffe bakubiriza babeere nga balamu, tulabe nti Uganda edda ku ntikko nga bwe yali.
Akulembeddemu enteekateeka eno era nga yavunaanyizibwa ku masomero mu kigo ky'ekitovu Reverend Father John Bosco Kabalu, mu kwogerako ne Radio Buddu alambuludde ku nteekateeka eno. Era muno mwasinzidde ne yeebaza omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka olw'okubeera omusaale mu kutumbula ebyobulamu mu ssaza ery'e Masaka.
Kitovu Cathedral Parish School, mu kwongera okunyikiza omulamwa gw'essaza ogw'omwaka guno, twasalawo n'olukiiko olw'aba head teachers ne ba directors tukuze olunaku luno mu ngeri y'enjawulo. Tukola obuyonjo mu masomero gaffe nga tufaayo okulaba nti omusumba kyeyatukubiriza okutwala mu maaso kwe kutaasa obutonde bw'ensi, naffe nnyini okufaayo ku buyonjo nga tufaneyo ku bintu ebitwetoolodde, era y'ensonga y'olunaku luno. Era tugenda kukitwalira ddala mu maaso, twebaza nnyo omusumba waffe kubanga yatuwa omulamwa guno gwe tuteekeddwa okunyikiza.